igitabo abahanuzi n'abami igice cya kane, ingaruka zo gucumura. Impamvu iza ku ruhembe rw'imbere mu mpamvu z'ingenzi zateye Salomo kwaya umutungo no gukandamiza nuko yaretse gukomeza no gushimangira umwuka wo kwitanga. Igihe Mose yabwiriraga Abisirayeli itegeko ry'Imana munsi y'umusozi wa Sinai ati, kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, igisubizo cy'Abisirayeli kuri iri tegeko cyaherekejwe n'impano zari zikenewe. Haza umuntu wese uteye umwete n'umutima we, uwemejwe na wo wese, bazana amaturo batura Uwiteka. Kuva igice cya 25 umurongo wa 8 n'icya 35 umurongo wa 21. Inyubako y'ubuturo bwera yasabaga imyiteguro ikomeye kandi myinshi. Hari hakenewe ibikoresho bihenze kandi by'agaciro, ariko Uwiteka yemeye gusa amaturo atanganywe ubushake. Itegeko Mose yasubiriyemo iteraniro ry'Abisirayeli n'iri ngo, bwira Abisirayeli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ariwe mwakira itura ntura. Kuva igice cya 25 umurongo wa 8. Kwiyegurira Imana ndetse n'umwuka wo kwitanga nibyo byasabwaga bwa mbere kugira ngo hubakwe ubuturo bw'Imana isumba byose. Irarika nk'iryo rihamagarira abantu kwitanga ryabayeho igihe Dawidi yeguriraga umuhungu we Salomo inshingano yo kubaka inzu y'Uwiteka. Dawidi yabajije imbaga y'abantu bari bateranye ati, nuko rero uyu munsi ninde wemeye kwitanga ku Uwiteka? Urwandiko rwa mbere rw'ibyo ku ngoma igice cya 29 umurongo wa 5. Uko guhamagarirwa kwitanga no gukorera ubushake byagombaga guhora bizirikanwa n'abakoraga umurimo wo kubaka ingoro y'Imana. Kugira ngo ihema ry'ibonaniro ryo mu butayu ryubakwe, abantu batoranyijwe bahawe n'Imana ubushobozi n'ubwenge bwihariye. Mose abwira Abisirayeli ati, dore Uwiteka yahamagaye mu izina Besaleli wo mu muryango wa Yuda, amwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose, kandi yamushyize mu mutima kwigisha abandi we na Ahodiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani. Abo yujuje imitima yabo ubuhanga bwo gukora ubukorikori bwose bw'umukebyi w'amabuye n'ubw'umukozi w'umunyabwenge n'ubwo kudoda amabara y'imikara ya kabayonga n'ay'imihengeri n'ay'imihemba n'ay'ibitare byiza n'ubwo kubohesha imyenda ubudodo bw'igiterane cy'izo nzigo n'ubwo abakoresha ubuhanga bwose n'ubwo abahimba imirimo myiza yose. Besaleli na Oholiyabu bakorane n'umuhanga wese Uwiteka yashyizemo ubuhanga n'ubwenge bwo kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera byose, barimo ibyo Uwiteka yategetse byose. Kuva igice cya 35 umurongo wa 30 kugeza kwa 35 n'igice cya 36 umurongo wa mbere, intumwa z'ijuru zakoranye n'abahanga Imana ubwayo yari yatoranyije. Abakomoka kuri abo bahanga nabo barazwe kuri izo mpano zahawe abakurambere babo ku rwego rukomeye. Hashize igihe kirekire abo Bisirayeli bo mu muryango wa Yuda n'uwa Dani ari abantu bicisha bugufi kandi batikanyiza. Ariko buhoro buhoro ndetse mu buryo butagaragara, baje gutakaza komatana n'Imana n'ubushake bwo kuyikorera batikanyiza. Basabaga ibihembo bihanitse ku mirimo bakoraga bitewe n'ubuhanga bwabo buhanitse bari bafite mu bukorikori. Rimwe na rimwe ibyo basabaga barabihabwaga, ariko akenshi babonaga akazi mu mahanga yari abakikije. Mu mwanya wo kurangwa n'umwuka mwiza w'ubwitange waranze basekuruza, bakujije umwuka wo kwifuza no kurarikira byinshi biruseho. Kugira ngo bahaze ibyifuzo byabo byo kwikubira, bakoreshaga ubuhanga bahawe n'Imana mu murimo bakoreraga abami b'abapagani, ndetse bagakoresha impano zabo mu kunoza imirimo yasuzuguzaga umuremyi wabo. Abo bantu ni bo Salomo yashatsemo umunyabukorikori mukuru wo guhagarikira inyubako y'ingoro y'Imana ku musozi Mori. Ubusobanuro buhagije bwahawe umwami mu nyandiko ku birebana n'umugabane wose w'inyubako yera, kandi yagombye kuba yarashatse Imana afite kwizera akayisaba abafasha bitanze bajyaga guhabwa ubuhanga budasanzwe bwo gukora umurimo wasabwaga uko bikwiriye. Ariko Salomo ntiyakoresheje aya mahirwe ngo yizere Imana. Yatumye ku mwami w'i Tiro ati, nukunyoherereze umugabo w'umuhanga uzi gukora iby'izahabu n'ifeza n'imiringa n'ibyuma n'imyenda y'imihengeri kugira ngo abane n'abagabo b'abahanga turi kumwe i Buyuda n'i Yerusalemu. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya kabiri umurongo wa 7. Umwami w'i Fonisiya yamusubije yohereza uwitwa Hiramu umwana w'umugore wo muri bene Dani na se yari umugabo w'i Tiro. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya kabiri umurongo wa 14. Ku ruhande rwa nyina umubyara, Hiramu yakomokaga mu muryango wa Oholiyabu, kandi yari yashize imyaka 100 menshi uyu Oholiyabu ahawe n'Uwiteka ubwenge bwihariye bwo kubaka ihema ry'ibonaniro igihe ryubakwaga. Uko niko ku isonga ry'abakozi ba Salomo hashyizwe umuntu utaraterwaga umwete n'icyifuzo kidashingiye ku kwikanyiza cyo gukorera Imana. Yakoreraga Mamuni, Imana y'iyi si. Ubuzima n'imibereho ye yose byari bigizwe n'amahame yo kwikunda. Ubuhanga bwa Hiramu budasanzwe bwatumye ahembesha umushahara wo hejuru, kandi amahame mabi yari amurimo yaje kwemerwa na bagenzi be buhoro buhoro. Uko bakoranaga nawe buri munsi, baje gutwarwa n'igitekerezo cyo kugereranya ibihembo bye n'ibyabo, maze batangira gutakaza kamere yera y'umurimo wabo. Umwuka wo kwitanga wabavuyemo, maze bimika kurarikira. Ingaruka yaje kuba gusaba kongerwa ibihembo, maze birakorwa. Uwo mwuka mubi wakoraga waje kwinjira mu mashami yose y'umurimo w'Imana, kandi ukwira hose mu bwami. Ibihembo byo hejuru abakozi basabaga kandi bakabihabwa, byateye benshi kubaho mu buzima buhenze, basesagura kandi baye. Abakire bakandamiza abakene. Umwuka wo kwitanga wari hafi gushira mu bantu. Mu ngaruka zaje gukurikiraho nyuma zivuye kuri iyo mikorere, harimo imwe mu mpamvu z'ingenzi z'ubuhakanyi bukomeye bwa Salomo, wigeze kubarwa mu banyabwenge bahebuje abandi bigeze kuba mu isi. Itandukaniro rikomeye riri hagati y'umwuka n'impamvu byakoreshaga abantu bubatse ihema ryo mu butayu n'abubatse urusengero rwa Salomo bifite icyigisho cyimbitse bitwigisha. Kwishakira inyungu kwaranze abubatsi b'urusengero kugaragarira mu kwikunda kuganje mu isi muri iki gihe. Umwuka wo kurarikira no kwifuza umwanya wo hejuru n'umushahara munini uboneka hose. Gukorana ubushake no kwitanga unezerewe byaranze abakozi bubatse ihema ry'ibonaniro bigaragara hake cyane. Nyamara uyu niwo mwuka wagombye gukoresha abayoboke ba Yesu Kristo. Umwami wacu wo mu ijuru yatanze urugero rw'uburyo abigishwa be bagomba gukora. Abo yategetse ati, "Nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu." Matayo igice cya 4:19. Ntiyabasezeraniye umushahara runaka nk'igihembo ku murimo bagombaga gukora. Bagombaga gufatanya nawe kwiyanga no kwitanga. Ntitugomba gukora kubera umushahara duhabwa. Impamvu idutera gukorera Imana ntikwiriye kurangwamo kwishakira inyungu. Kwiyanga no kwitanga byahoze kandi bizahora ari icyangombwa cy'ikubitiro kiranga umuntu ukora umurimo wemerwa n'Imana. Umwami n'umukiza wacu ntashaka ko hagira n'akadodo na kamwe ko kwikanyiza, kwikunda gakoreshwa mu murimo we. Mu mirimo yacu tugomba gukoresha ubwenge, ubuhanga n'ubushishozi nk'ubwo Imana yasabye kububatsa ibihema ry'ibonaniro. Ariko mu byo dukora byose tugomba kwibuka ko impano zihebuje izindi cyangwa imirimo ihebuje indi byemerwa n'Imana gusa igihe inari gishyizwe ku gicaniro ikaba igitambo kizima gikongorwa. Ukundi kuyoba Umwami Salomo yagize atandukiriye amahame atunganye kandi kwateje kugwa kwe, ni ukwemerera igishuko cyamujyanye ku kwiha ikuzo rikwiriye Imana yonyine. Guhera umunsi Salomo yahabwaga umurimo wo kubaka ingoro y'Imana ukageza igihe yuzuriye, umugambi nyakuri yari afite wari uwo kubakira izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli inzu. Gitabo cya 2 ku ngoma igice cya 6:7. Uyu mugambi wazirikaniwe imbere y'imbaga y'Abisirayeli yari iteranye igihe beguriraga Uwiteka ingoro. Mu isengesho rye, Umwami Salomo yazirikanye ko Uwiteka yari yaravuze ati, "Niho nzashyira izina ryanjye." Urwandiko rwa 2 igice cya 21:4. Umwe mu migabane ikora ku mutima yo mu isengesho Salomo yasenze yegurira Imana ingoro yayo, naho yatakambiye Uwiteka asabira abanyamahanga bajyaga guturuka mu bihugu bya kure bazanywe no kumenya byinshi ku Mana yari yaramamaye mu mahanga. Umwami yarasenze ati, "Kuko batazabura kumva bavuga izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe kwagirije." Salomo yasabiye umunyamahanga wese uzaza kuramya Uwiteka ati, "Nuko ujye wumva umarire uwo munyamahanga ibyo agutakambira byose, bituma amoko yose yo mu isi amenye izina ryawe, akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isirayeli bukubaha, kandi bamenye yuko iyi nzu nubatse yitwa iyi izina ryawe." Urwandiko rwa 2 igice cya 8:42-43. Mu kurangiza uwo muhango, Salomo yakanguriye Abisirayeli kuba indahemuka n'abanyakuri ku Mana, kugira ngo amoko yose yo mu isi amenye ko Uwiteka ariwe Mana nta yindi. Urwandiko rwa 2 igice cya 8:60. Ukomeye kuruta Salomo ni we wari warakoze igishushanyo mbonera cy'urusengero, kandi ubwenge n'ikuzo by'Imana byagaragaye muri rwo. Abatari babisobanukiwe bashimaga Salomo bakanamusingiza bibwira ko ari we watekereje kandi akubaka urwo rusengero, ariko umwami we nta cyubahiro icyo ari cyo cyose yiyerekezagaho ko ari we warutekereje cyangwa ngo arwubake. Uko niko byari bimeze ubwo umugabekazi w'i Sheba yazaga gusura Salomo. Uwo mugabekazi yumvise ubwenge bwa Salomo n'ubwiza butangaje bw'ingoro yubatse, yiyemeje kuza azanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza no kugira ngo yirebere imirimo itangaje. Yakoze urugendo rurerure aje i Yerusalemu, azashagawe n'abagaragu benshi cyane bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Bavuganye iby'amayobera ari mu byaremwe, maze Salomo amwigisha iby'Imana yaremye ibiriho, umuremyi ukomeye utuye mu ijuru risumba ayandi kandi utegeka bose. Salomo amusobanurira ibyo yamubajije byose, nta kintu cyasobye Salomo atamusobanuriye. Urwandiko rwa 2 igice cya 10:1-3. n'urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya cyenda umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose n'inzu yubatse, arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hahirwa abantu bawe, aba bagaragu bawe barahirwa bakwibera imbere iminsi yose bakumva ubwenge bwawe. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya cumi umurongo wa kane kugeza kuwa munani, n'urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya cyenda umurongo wa gatatu kugeza kuwa gatandatu. Umugabekazi w'i Sheba arangije gusura, yari yamaze kwigishwa rwose na Salomo ibyerekeye isoko y'ubwenge bwe no kugubwa neza kwe, ku buryo byamuteye noneho kudasingiza umuntu, ahubwo aravuga ati, Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli, kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose, nicyo cyatumye akwimika ngo uce imanza zitabera. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya cumi umurongo wa cyenda. Icyo nicyo Imana yashakaga ko abantu bose bamenya. Kandi igihe abami bo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bamenye ubwenge Imana yashyize mu mutima we, Salomo yamaze igihe yubahisha Imana abinyujije mu kubereka ko ari yo muremyi w'ijuru n'isi, umutegeka w'isanzure, akaba na nyir'ubwenge bwose. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya cyenda umurongo wa makumyabiri na gatatu. Iyo Salomo akomeza kwicisha bugufi mu mutima we, agakura intekerezo z'abantu kuri we, ahubwo akazerekeza ku Mana yamuhaye ubwenge, ubutunzi n'icyubahiro, mbega uburyo byari kumuhesha amateka meza. Ariko nubwo ibyanditswe bivuga imico myiza yamuranze, binatanga ubuhamya nyakuri ku kugwa kwe. Amaze kuzamurwa akagera ku rwego ruhebuje izindi gukomera, ndetse akijijwe n'impano z'ubukungu, Salomo yararenzwe atakaza gukomera maze aragwa. Kubera guhora asingizwa n'abantu b'isi, amaherezo ntiyashoboye gutsinda uko gushimagizwa. Ubwenge yari yarahawe kugira ngo aheshe ikuzo uwabumuhaye bwaje kumwuzuza ubwibone. Amaherezo yaje kwemerera abantu kumwamamaza ko ari we ukwiriye gusingirizwa ubwiza butagerwa bw'inyubako yari yaratekerejwe, kandi kubakirwa icyubahiro cy'izina ry'Imana ya Isirayeli. Uko niko ingoro ya Yehova yaje kumenyekana mu mahanga yose ko ari ingoro y'umwami Salomo, umuntu yari yarihaye ikuzo rifitwe n'Imana isumba bakuru bukuru. Umubwiriza igice cya gatanu umurongo wa munani. Ndetse n'uyu munsi ingoro Salomo ubwe yavuzeho ati, iyi nzu nubatse yitwa iy'izina ryawe, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya gatandatu umurongo wa mirongo itatu na gatatu. Akenshi abantu ntibavuga ko ari ingoro ya Yehova, ahubwo bavuga ko ari iye Salomo. Nta kundi umuntu yagaragaza intege nke bikomeye kurenza kwemerera abantu kumuha ikuzo kubw'impano ijuru ritanga. Umukristo nyakuri azagira Imana nyambere mu buzima bwe, ndetse ibe ihebuje muri byose. Nta migambi yo kurarikira izacogoza urukundo akunda Imana, ahubwo adakebakeba kandi adacogora azatuma icyubahiro gihabwa Se wo mu ijuru. Igihe turi indahemuka mu kwerereza izina ry'Imana, niho imbaraga zidukoresha zigengwa nayo, maze tukabashishwa gukuza imbaraga z'iby'umwuka n'iz'ubwenge. Yesu umwami wavuye mu ijuru yahoraga yerereza izina rya Se wo mu ijuru. Yigishije abigishwa be gusenga atya ati, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Matayo igice cya gatandatu umurongo wa cyenda. Kandi ntibagomba kwibagirwa aya magambo ngo, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Matayo igice cya gatandatu umurongo wa cumi na gatatu. Uko niko umuvuzi w'ikirenga yigengesereye agakura intekerezo z'abantu kuri we ubwe, ahubwo akazerekeza ku isoko y'imbaraga ze, ku buryo ubw'iyo mbaraga yari itangaye yabonaga ibiragi bivuga, ibirema ari bizima, abacumbagira bagenda n'impumyi zireba, ntibamuhimbaje ahubwo bahimbaje Imana y'Abisirayeli. Matayo igice cya cumi na gatanu umurongo wa mirongo itatu na rimwe. Mu isengesho ritangaje Kristo yasenze mbere y'uko abambwa, yaravuze ati, nakubahishije mu isi. Yaringinze ati, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe. Data ukiranuka, ab'isi ntibakumenye, ariko jyewe narakumenye, naba nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzaribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanjye mbe muri bo. Yohana igice cya cumi na karindwi umurongo wa mbere, uwa kane, uwa makumyabiri na gatanu n'uwa makumyabiri na gatandatu. Uwiteka avuga atya ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirata ibi, yuko asobanukiwe akamenya yuko ari jye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Yeremiya igice cya cyenda umurongo wa makumyabiri na gatatu n'uwa makumyabiri na kane. Nzashimisha izina ry'Imana indirimbo, nzayihimbarisha ishimwe ry'ibyo yankoreye. Mwami wacu Mana yacu ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko. Mwami Mana yanjye, nzagushimisha umutima wanjye wose, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Zaburi ya 69, umurongo wa 31, ibyahishuwe igice cya 4, umurongo wa 11, Zaburi ya 86, umurongo wa 12, n'iya 34, umurongo wa 4. Kwinjizwa kw'amahame ateshura abantu ku mwuka wo kwitanga kandi akaganisha ku kwihikuzo kwaje gukurikirwa n'ukundi kugoreka umugambi Imana yari ifitiye Isiraheli mu buryo bukomeye. Umugambi w'Imana wari uko ubwoko bwayo buba umucyo w'isi. Umucyo w'amategeko yayo wagombaga kumurika kubaturutseho ugaragarira mu byo bakoraga mu mibereho yabo. Kugira ngo uyu mugambi usohozwe, Imana yari yaratumye ishyanga ryatoranyijwe ritura ku mahuriro y'inzira zavaga mu mahanga yose yo ku isi. Mu gihe cya Salomo, ubwami bwa Isiraheli bwaragutse buvi Hamati mu majyaruguru bugera ku gihugu cya Egiputa mu majyepfo, kandi buhera ku nyanja ya Mediterane bugera ku ruzi rwa Efurate. Ako karere kose k'ubwami bwa Isiraheli kari kanyuzemo inzira ngari nyinshi zakoreshwaga n'abacuruzi, kandi abacuruzi bakoreshaga ingamiya bavuye mu bihugu bya kure bahoraga banyuranamo muri ako karere. Uko niko Salomo n'abaturage be bahawe amahirwe yo guhishurira abantu bo mu mahanga yose imico y'umwami w'abami no kubigisha kumwubaha no kumwumvira. Ubwo bumenyi bwagombaga kugezwa ku batuye isi bose. Kubwo kwigisha gahunda y'ibitambo, Kristo yagombaga kwererezwa imbere y'amahanga kugira ngo abantu bose bari kumwizera babeho.
Kubera gushyirwa ku buyobozi bw'ishyanga ryari ryarashyiriweho kuba umucyo umurikira amahanga yari arikikije,
Salomo yagombye kuba yarakoresheje ubwenge n'ubushobozi Imana yamuhaye, agashyiraho kandi akayobora gahunda ikomeye yo kumurikira abatari bazi Imana n'ukuri kwayo. Iyo biba bityo, imbaga y'abantu benshi ba yarayobowe kukumvira amategeko y'Imana, Isirayeli ba yararinzwe ibibi byakorwaga n'abapagani, kandi umwami nyirikuzo aba yarubashywe bikomeye. Ariko Salomo yateshutse rwose ku mugambi ukomeye. Yananiwe gukoresha neza amahirwe atangaje yari afite yo kumurikira abantu bahoraga banyura mu gihugu cye cyangwa bagatinda mu mijyi minini. Umwuka w'ivugabutumwa Imana yari yarashyize mu mutima wa Salomo ndetse no mu mitima y'Abisirayeli bose nyakuri wasimbuwe n'umwuka w'ubucuruzi. Amahirwe yatangwaga no gukorana n'amahanga menshi yakoreshejwe mu kwishakira gukomera. Salomo yashatse uko akomeza umwanya we mu bya politike akoresheje kubaka imijyi ikomeye ku marembo y'inzira abacuruzi banyuramo. Yasannye umujyi wa Gerezi wari hafi y'Iyopa kandi wari ku muhanda wahuzaga Misiri na Siriya. Yanasannye Beteroni yari iherereye mu burengerazuba bwa Yerusalemu kandi yanyuragamo inzira ngari yaturukaga muri Yudeya rwagati ikerekeza i Gezeri ikagana ku nkengero z'inyanja. Yasannye Megido yari iherereye ku nzira y'amafarashi yavaga i Damasiko yerekeza mu Misiri n'iyavaga i Yerusalemu yerekeza mu majyaruguru, kandi yubaka n'i Tadumori mu butayu, urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 8 umurongo wa 4, ku nzira y'abagenzi bavaga mu burasirazuba. Iyo mijyi yose yari yubakitse bikomeye. Inyungu nyinshi mu by'ubucuruzi bwakorerwaga mu isoko ryari ku mpera ya ruguru y'inyanja itukura zaje kongerwa binyuze mu kubakisha amato muri Esiyoni Geberi, icyambu cyo ku nyanja itukura mu gihugu cya Edomu. Abasare batojwe neza bavuye i Tiro n'abakozi ba Salomo nibo batwaraga ayo mato mu rugendo, bakajya mu gihugu cya Ofiri bakahakura izahabu, bakahavana n'ibiti by'indobanure n'amabuye y'agaciro. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 9 umurongo wa 26 n'uwa 28 n'igice cya 10 umurongo wa 11. Inyungu z'umwami ndetse na benshi mu byegera bye zariyongereye cyane. Ariko se byari byatwaye ikiguzi kingana gite? Bitewe n'umururumba no kutareba kure by'abari bararagijwe amagambo y'ubwenge avuye ku Mana, abantu batabarika banyuraga mu nzira nyabagendwa zo mu bwami bwa Salomo ntibabashishijwe kumenya Yehova. Ibyo Salomo yakoze bihabanye cyane n'ibyo Yesu yakoze igihe yari kuri iyi si. Nubwo Umukiza yari afite ububasha bwose, ntabwo yigeze akoresha ubu bubasha ngo yiheshe ikuzo no gukomera. Nta gitekerezo cyo kwigarurira isi n'icyo gukomera kw'ab'isi kigeze cyangiza ugutungana k'umurimo Yesu yakoreraga inyokomuntu. Ubwo yaravuze ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Matayo igice cya 8 umurongo wa 20. Abitabye irarika ryo muri iki gihe maze bakaba barinjiye mu murimo wa Kristo umukoresha mukuru, bakwiriye kwiga neza uburyo yakoreshaga. Yakoreshaga amahirwe yo kuba mu mihanda migari nyabagendwa. Mu ngendo yakoraga ajya hirya no hino, Yesu yabaga i Kaperinawumu, haje kumenyekana ko ariho iwabo. Matayo igice cya 9 umurongo wa 1. Kaperinawumu yari iherereye ku nzira nyabagendwa yaturukaga i Damasiko yerekeza i Yerusalemu no mu Misiri ndetse ikagera ku nyanja ya Mediterane. Kaperinawumu yari izwi neza ko ariyo cyicaro cy'umurimo w'Umukiza. Abantu baturutse mu bihugu byinshi banyuraga muri uwo mudugudu cyangwa bakawutindamo baharuhukira. Aho niho Yesu yahuriraga n'abantu bo mu mahanga yose bo mu nzego zose, bityo inyigisho ze zikajyanwa mu bindi bihugu ndetse no mu miryango myinshi. Kubera gukoresha ubwo buryo, abantu bakangukiye kwiga ubuhanuzi bwerekezaga kuri Mesiya, maze intekerezo z'abantu bazihanga umukiza, bityo umurimo ugezwa ku batuye isi. Muri iki gihe cyacu, amahirwe yo guhura n'abagabo n'abagore bo mu nzego zose ndetse no mu bihugu byinshi ni menshi cyane ugereranyije no mu gihe cy'Abisirayeli. Imihanda migari nyabagendwa yiyongereye inshuro zisaga igihumbi. Nk'uko Kristo yabigenzaga, muri iki gihe intumwa z'Imana isumba byose zikwiriye gukorera cyangwa guhagarara muri iyo mihanda migari nyabagendwa, aho zishobora guhura n'imbaga y'abantu benshi bagenda bava mu turere twose tw'isi. Izi ntumwa zizahisha inarijye mu Mana, maze nk'uko Kristo yabigenzaga, zibiba imbuto y'ubutumwa bwiza, zigeze ku bandu kuri kwa gaciro kenshi kw'ibyanditswe byera, ariko kuzashinga imizi mu bwenge n'umutima, maze kwera ubugingo buhoraho. Hari ibyigisho bikomeye twigira ku gutsindwa kw'Abisirayeli mu myaka y'igihe umuyobozi wabo ndetse na rubanda bateshukaga ku mugambi wabo ukomeye bari barahamagariwe gusohoza. Uko baba ari abanyantege nke kose, ndetse kugeza ubwo baba baratsinzwe, Isirayeli y'Imana muri iki gihe abahagarariye ijuru ari nabo kandi bagize itorero nyakuri rya Kristo, bagomba kugira imbaraga kuko ari bo bahawe inshingano yo kurangiza umurimo wahawe muntu ndetse no guteguriza umunsi w'ingororano ziheruka. Nyamara kandi imbaraga zarwanyije Isirayeli igihe Salomo yari ku ngoma zigomba kurwanywa no muri iki gihe. Imbaraga z'umwanzi wo gukiranuka ziratugose bikomeye, nyamara dushobora kugera ku ntsinzi gusa ku bw'imbaraga y'Imana. Urugamba ruri imbere yacu rudusaba gukoresha umwuka wo kwiyanga, rudusaba kutiyiringira ndetse no kwishingikiriza ku Mana yonyine no gukoresha neza amahirwe yose tugira yo gukiza imitima. Imigisha y'Imana izagera ku bagize itorero ryayo igihe bazajya mbere bashyize hamwe bagahishurira isi yibereye mu mwijima w'ikinyoma ubwiza bw'ubutungane nk'uko bugaragarira mu mwuka wo kwitanga nk'uwa Kristo mu guhesha ikuzo Imana aho kuriha umuntu ndetse no mu murimo wuje urukundo no kudacogora bakorera abantu bakeneye cyane imigisha ikomoka mu butumwa bwiza.